mweru kuri isaha.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Nijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'ikiganiro dusangire ijambo muri kumwe muri uyu mwanya na Etienne Karekezi. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka byasubiranye ubwigenge bwabyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 1962. Mbere y'iyo tariki umuryango w'abibumbye wari wararagije u Rwanda n'u Burundi igihugu cy'Ububiligi. Mu Burundi uwo munsi wizihijwe tariki ya mbere mu ntara zose z'igihugu. Mu Rwanda uwo munsi ntiwizihijwe kuko ubutegetsi buhuza n'itariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi ari wo munsi ingabo z'umutwe w'abasirikare wa FPR Inkotanyi zafashe ubutegetsi zigaruriye umurwa w'u Rwanda Kigali. Tariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi 1994. Nubwo uwo munsi utizihizwa mu Rwanda, umunyamakuru w'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yasuye umwe mu basaza b'abanyarwanda bakurikiraniye hafi ibihe n'amateka byabaye imbere gato y'uyu munsi w'ubwigenge ku Rwanda. Umukambwe Ezra Mpyisi kandi yahoze ari umujyanama w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
Kuri Radio Ijwi rya Amerika tugeze mu rugo rw'umusaza Pasteri Ezra Mpyisi. Muzee, mwiriwe neza?
Twiriwe, turaho.
Tugiye kuganira ku munsi w'ubwigenge u Rwanda rwaboneye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1962. Muzee, ubwigenge kuri mwebwe buvuze iki?
Ubwigenge ni ukuvuga uko utekereza icyo ukwiriye gukora, kuko bwa mbere ni ibitekerezo. Icyo utekereje ukagikora kandi ntagire ukikubuza. Ariko ubundi ubukoroni ni ugukorera mu bitekerezo by'undi, wowe ukaba igikoresho.
Ubwigenge bwanyuze mu zihe nzira ku Banyarwanda?
Ubwigenge bwararuhanije. Ubwigenge ubundi nta kwigenga kwari buhari. Twakoraga icyo umuzungu akubwiye, wagerageza guhakana akanaguhana akagukubita akagufunga. Noneho rero icyo gitekerezo cy'ubwenge kiko cyaje igihe cyarageza Afurika irahaguruka yose. N'uwabijyagamo afite intege nkeya, ariko igihe cyarageze. Burya ni igihe kigera, kandi igihe iyo kigeze ntugikoma imbere. Burya ibyo bavuga ngo igihe kirageze ni igihe cy'Imana, si icy'umuntu. Iyo bavuga ngo igihe iyo kigeze nta muntu ugikoma imbere, nubwo wagira imbaraga zimeze zite. Afurika irahaguruka. Rutayigwa rero yari umwami w'u Rwanda, ariko nta bwigenge afite. Abatamuzi rero ntabwo yajyaga ibindi bihugu byajya guhagurukira kwigenga ngo ceceke. Arahaguruka. Ubundi yakoraga icyo abazungu bamubwiye, aranga arabirura pe. Hari uwageze no kubatuka ati, mwambwa mwe nimutahe wanyu igihe kirageze ngo twitegeke. Umuntu wamusemurira agatinya kuvuga imbwa, kandi abazungu bicayeho. Dawerazi Igifaransa aramubwira ati, sha niko mumeze, ndakuze ntacyo wavuga. Arabyivugira ati, mwebwe mwambwa mwe mutahe wanyu igihe kirageze ngo u Rwanda rwitegeke. Abatabizi rero ntibazi independence yazize ikiza. Akomeza atyo ariruha. Abazungu rero bamuregaga ngo abatware barahekwa, ibiboko birakubitwa ubuhake buriho. Nicyo baregaga u Rwanda. Kandi asanga ibyo bamurega ari ukuri, aribwira. Aca ubuhake, aca abatware guhekwa, aca abatware gukorerwa badahemba, aca ikiboko, aca akazi. Ati, umuntu niba agukoreye umuhembe abahekwaga, niba ushaka uhembe mumvikane n'umuntu. Ndetse n'abanyarwanda benshi b'abatware ntibyabanejeje. Ariko yarebaga igihugu kigane ku bwigenge, ntiyari yitaye ku munyarwanda ubirwanya cyangwa umuzungu ubirwanya. Arerura rero nibwo atangije ishyaka ryitwa Rinari. Niwe waritangije Rinari, ni ubumwe bw'abanyarwanda. Imbaga y'inyabutatu ijya mbere. Inyabutatu: umuhutu, umutwa, umututsi. ko bameze nk'umugozi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba ati mpagurukije independence ya batatu nta gahutu nta gatutsi kitwaga imbaga y'inyabutatu ijya mbere
niko semuze ubwigenge mubona abanyarwanda barabuharaniye
ubwiye wabitangiye n'urutahegwa baramukundaga baramuyoboka barabuharaniye none se twahindutse impunzi tuziriki twahindutse impunzi tuziriki rudahegwa yaziziki ko abantu bapfa kuvuga ibyo batazi yaziziki abantu bahindutse impunzi baziriki kandi icyo gihe abahutu n'abatutsi bari hamwe abatutsi barwanye na aprosoma y'abapadiri n'abazungu na raderi y'abatutsi babaye ibisambo bafatanya n'abahutu ariko abo ngabo urumva bazanye uduce bavuze umuhutu n'umututsi ariko rudahuguwe imbaga y'inyabutatu kandi abapadiri n'abazungu babirwanyaga ntibashakaga bashaka guca abantu bacikamo ibice gahutu gatutsi we imbaga y'inyabutatu barayizi biratangira abazungu barakora abapadiri barakora abanyamadini barakora batandukanye abahutu n'abatutsi
ese mubona umukoroni ari wo mubirige yatanze ubwigenge mu buryo bwuzuye cyangwa yabutanze bw'igice
yabutanze bwuzuye ariko abutanga nabi bwuzuye ntiyabutanze igice burasinyirwa muri Loni ibitangiwe igice ntibigira ababisinyira ninde se mubaje nyuma mu nkotanyi wabusinyiye none se Kayibanda yarabusinyiwe nabo bari bafatanyije bavuga ntidushaka ubwigenge nimutukurire abatutsi bashaka ubwigenge mwebwe aho muzadutekeka imyaka nawe yaba 40 dukorane namwe nkuko mwakoranaga n'abatutsi nta bwigenge
ariko ubutegetsi buriho buragaragaza ko ubwigenge butatanzwe mu buryo bwuzuye kubera ko
bwatanzwe mu buryo bwuzuye ntibwatanzwe nawe ikubwiye bwatanzwe mu magambo nibyo ngiye kukubwira
yego
buhabwa utabuta uwaburwanyaga mva gutangwa nabe buhabwa uwageraga te Kayibanda waburwanyaga ubwigenge bwaratanzwe buriho ariko buherezwa uwaburwanyaga ngo bwe kubaho icyo nicyo adasobanura muri Loni barabutanze burasinyirwa butegererezwaho bwa buzubuhabwa muri Loni baravuga bati ubwigenge ntibuza Kayibanda yari ku ntebe ariko atarabona ubwigenge ntiyaburwaniye yaraburwanyaga ahubwo we n'ababirigi bafatanya kwica ababurwaniye burasinyirwa Roniti ubwigenge ntibuzatangwa kereka ababurwaniye batashye kandi twari twarahunze ariko ababurwanyaga nibo bari ku butegetsi hamwe n'abazungu ariko nta bwigenge bafite Roni rereza kugira ikosa ribiriteye ubwoba nibo bavuze ngo ntabwo uzatangwa burahari buruzuye ariko ababurwaniye ntibahari kereka batashye Roni igira ikosa riteye ubwoba haruwa wari umutware w'ababirigi utegeka u Rwanda n'u Burundi byagwari nk'umukarane wabo ntiyari umwami yari umwami ku izina kuko nta bwigenge noneho Kayibanda yarahiye haruwa ati nta bwigenge nshaka na haruwa ntiyabushakaga muzakomeze mudutegeke kuko barabikora bica abatutsi bishe rudahigwa ibintu biracika abantu barahunga kuko nta nduri rwana n'ingoma ababirigi mbere rinari kiriho yanesheje utwo duparite tundi abazungu bazana imbunda imbunda niyo yari kose noneho ubwigenge buraho buze ubuhabwa rutegwa arapfuye nyirabwo rukeba wari umutware wa rinari ari hanze abarwaniye bose bari hanze abandi barapfuye abandi barafunze umva ko byagenze noneho haruwa na Kayibanda bazagumaho nta bwigenge bagategeka ubabiri bagategeka urwanda nk'uko barutegekaga Kayibanda akaba mukuru nka rudahigwa nuko itegeko riyeho ngo bazabanze batahe impunzi zitahe ababurwaniye batahe hagataho loni rero z'ububyukayo ntiyabwiye abasirikare bayo bari mu Rwanda se ngo ntibagire icyo bakora kandi abantu bicwa abagore bafomozwa amata kugeza ubwo umuyobozi w'izo ngabo umukanada yasaze twarebaga abantu bapfa kandi ntagire icyo akora Loni sibikoze ni igitangaza Loni rero sinzi uko byagenze ihamagara Kayibanda itabwiye haruwa iti turashaka guha ubwigenge ikosa riteye ubwoba ngirye ikosa ry'independence hakosheje Loni ntihakosheje Umubiligi ihamagara Kayibanda rwihishwa iti turashaka guha ubwigenge niwe uriho bya bintu byo kucyura impunzi biribagiranye Kayibanda nawe yarahiharuwa ko atazabwa atashaka ubwigenge ariko ubwigenge buraryoshye Kayibanda arabwakira umva ikosa aho riri batamenya uwarwanyaga ubwigenge arabwakiriye si ubwe si ikintu cye azana ubwigenge akomeza kuba Kayibanda
mubona kuri ubu abanyarwanda ari ngombwa kubizihiza independence cyangwa se ubwigenge
hakuriye kwizihiza umunsi umwe w'inkotanyi zaje independence iriho si yazo ariko baje kugira ngo ijye mu buryo bwiza noneho bose baze none kandi bakizihiza umunsi mubi umunsi independence yaherejwe mu maho mu mafuti nishyana ese kuki bawizihiza kuko bazi ko independence yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi ko abatari independence none zuzizihiza iminsi ibiri byashoboka niberure bizihiza umwe cyangwa se basobanurira abantu impamvu bizihiza iminsi ibiri ariko abantu babikora muri bazi ibyo bakora ibyo ari by'abantu umunsi wa Inkotanyi ni mwiza waje gushyira icyariho batarwaniye kugishyira iburyo aho ngaho Inkotanyi zikaba zikwiriye gushimwa ariko ntizihe independence kandi bo bari mukuri igituma bateye independence ni kuko bakiziza n'uyu munsi ariko nuwa Kayibanda ho wagatsindwa wakoze ishyano wayirwanyaga ngaho baza
bivuze rero ku Rwanda rutigeze rwigenga nkurikije uburyo mu binsobanurire
rwarigenza ariko muki mu mafuti none se hari umubiri warutegekaga ariko ari urw'umuhutu imbaga y'inyabutatu itarimo ariko rwarigenza ariko mu mafuti zirwo rwakoze genocide si yo independence iriho Rwanda ari urwabo nta wundi barusangiye ariko kutavuga ibintu mukuri independence yabayeho ariko yo gukora ishyano ukwiriye kuvuga byose ariko abandi bakahereza bakabogama umubwiye ko yariho mu mafuti ariko yariho twahejejwe hanze senande sibo nuko avuga ngo bari bafite independence baricaga bagakiza bagera ubwo bakora genocide mu mafuti kuko bayiherejwe mu mafuti warose nabibukira burinda bucya Inkotanyi zishimi zaje kugira ngo icyo kintu kitari icyabo gikorwe mu buryo nyabwo kandi babigezeho maze ntibavuge ibintu ngo babisobanure
kuri wowe wumva hakirimo icyuho kuba batabisobanura
kibi nibyo nakubwiraga ko ikibazo kiracyariho kuko icyo kintu ntigisobanurwa
harimo kugoreka amateka
nabi ntibayogoreka barayica ahubwo ntibayogoreka barayica kuko abana bazasanga iminsi ibiri bazamenya se impamvu ubuse bwo babijyemo bazi impamvu amateka yarapfuye byararangiye umuco warapfuye byararangiye
murakoze cyane
nuko sha
kubakomeje kutwumva kandi mbibutse ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kiganiro cy'uyu munsi rero twatumiye noneho impuguke ku kibazo cy'amateka y'u Rwanda kumwihariko n'amateka y'isi muri rusange mwabanza kwibwira abatwumva
nitwa Musanga Francis Berry ndu munyarwanda nyine nkaba narize iby'amateka aba naranditse ku mateka y'u Rwanda cyane cyane muri kiriya gihe cy'umuri 59 mbese amashyaka ya politiki avuka mu Rwanda. Ubu ndi umunyamabanga mukuru wa Mvuma Nationali Inkubiri.
Ndabashimiye cyane kandi ikaze ku ijwi ry'Amerika. 6B Musangamfura rero ari mu gihugu cya Finland. Bwana Musangamfura, turavuga ku bwigenge bw'u Rwanda. Ubwigenge ku gihugu ubusanzwe ni ijambo rivuze iki? Ni ikintu cyakumvikana mu buhe buryo ku baturage b'igihugu runaka?
Murakoze cyane kandi ndagira ngo mbifurize isabukuru nziza y'imyaka 20 ijwi ry'Amerika rimaze rivuga mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Ku kibazo mumbajije cy'ubwigenge, ubwigenge ni ikintu gikomeye cyane kuko mbirebe nyine nko ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda abazungu baraje bararuhaka, bambura mbese basanga hari ingoma ya cyami, umwami bamwambura uburenganzira yari afite, ububasha yari afite mu kuyobora igihugu, abusangira n'abakoloni, ndetse kugeza n'ubwo hari n'umwami abakoloni baciriye ishyanga, bikaba byaragaragaraga nyine yuko igihugu cyari cyafashwe n'abanyagihugu. Mbese ibyo nakwita kwibohora, umukoloni akava mu nzira abenegihugu bakaribo bafata ubuyobozi bw'igihugu cyabo mu ntoki zabo, ni ikintu gikomeye cyane kuko baba bafite uburenganzira bwo kugena igikwiye ku gihugu cyabo, baba bafite uburenganzira bwo guha ijambo abaturage b'igihugu cyabo, noneho abaturage bakareba ikibanogeye, bityo ni nabwo mbese n'igihugu umuntu avuga ati igisubiranye ubuzima bwacyo.
Ni ikintu gikomeye, murabishimangiye Bwana Musangamfura. None se mushingiye ku bushakashatsi mwakoze cyane cyane mwandika kuri ya myaka y'1950 aho habaye imvururu mu Rwanda nyinshi, amateka y'igihugu arimo guhinduka haba muri politiki n'imibereho y'abaturage, mu by'ukuri icyo abanyarwanda batumvikanyeho mu kugeza kuri ya minsi y'ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7/2, ni iki mwatubwira?
Icyo navuga ni uko mu Rwanda ikira gihe bise revolution 59 cyaje ari igihe gisanga abanyarwanda rero bamaze igihe bari ku ngoma ya cyami, none ingoma ya cyami ikaba yari imaze imyaka myinshi, ikaba yarahinduye n'isura abakoloni bamaze kugera mu gihugu, kuko cyane cyane nk'imirimo y'uburetwa na za shiku, ibyo ni ibintu byazanywe n'abakoloni bashaka ko abaturage bahinga ibihingwa mbese bishobora kujyanwa mu mahanga kugira ngo abakoloni babone ibyo bohereza mu bihugu byabo, mbese babone uko bavoma igihugu. Muri iyo mirimo yo guhinga nk'amakawa n'ibindi bakoreshaga ikiboko, noneho baza kwitwaza ingoma ya cyami kugira ngo ibafashe kugira ngo nyine bacengeze icyo kintu mu baturage. Icyo rero abantu batumvikanye hariya navuga ni uko kiriya gihe cyo gushaka ubwigenge ni igihe mu by'ukuri muri Afurika yose hari umuyaga wo kugira ngo abantu bigenge, ibihugu byigenge, abakoloni bave mu butegetsi bw'ibihugu. Icyo kintu cyari gihari, uwo muyaga u Rwanda ntabwo warurenze. Ariko noneho mu Rwanda hakaba hari n'ikindi kibazo cy'uko ingoma ya cyami imitegekere yayo ntabwo yari inogeye abaturage benshi. Amashyaka ya politiki yavutse yatangiye kuvuka muri za 57 cya aribwo mbese abantu bishyize hamwe batangira gusaba yuko nabo bagira uburenganzira ku butegetsi bw'igihugu, batangira gusaba ko imitegekere y'igihugu ivugururwa. Noneho muri iyo nzira yari iteye ityo, ni nabwo n'uwo muyaga wo kugira ngo ibihugu byigenge wageze mu Rwanda. Ndibuka ko amashyaka ya politiki yari ariho mu Rwanda mbese amashyaka ya politiki amaze kuvuka, amashyaka hari igihe yandikiye Ububiligi asaba ubwigenge. Icyo rero ni ikintu kigaragaza yuko amashyaka nibura icyo kintu yacyumvikanagaho, ndetse n'umwami nawe yasabye ko abakoloni bagenda, nawe yasabye ubwigenge. Ariko cyane cyane we icyari kimushishikaje nuko byahuriranye nuko abaturage bariho basaba nyine ayo mashyaka ya politiki yasabaga yuko agira uruhare mu butegetsi bw'igihugu, agasaba amatora, agasaba ibintu binyuranye bitandukanye n'imitegekere ya cyami. Noneho umwami n'abagaragu bakuru b'ibwami bagasanga byari kuborohera baramutse basabye umuzungu akava mu nzira, noneho akareba ukuntu kibikiranura n'amashyaka yasabaga yuko agira uruhare mu butegetsi bw'igihugu. Mu by'ukuri rero icyo gihe ingoma ya cyami uko yabigenje nabyo biri mu byatumye n'imvururu zihuta cyane. Ingoma ya cyami yatangiye guhiga bamwe mu bantu basabaga ko ibintu bihinduka mu gihugu, nibwo abitwa bamukwiye bishwe, icyo gihe byatumye nyine imvururu zihuta.
Umuryango w'abibumbye wari warashinze Ububiligi wabushinze u Rwanda n'u Burundi muri ya myaka tuvuga ko ari ubukoloni, ariko mu by'ukuri ni ONU yashinze Ububiligi ngo bwite ku Rwanda n'u Burundi. None se mu kubona ubwigenge, hari ikosa ryaba ryarakozwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa n'ababiligi ubwabo?
Amakosa nyine yarakozwe cyane, kubera ikosa rya mbere ni ukugira ngo umuryango w'abibumbye ufate igihugu kiri aho ngaho uvuge ngo ugihaye ikindi gihugu, ukiragije ikindi gihugu, kubera ko icyo gihe umuryango w'abibumbye uragize u Rwanda Ububiligi, ntabwo u Rwanda rwari mu ntambara ngo yenda bavuge ko igihugu cyari cyananiwe kwiyobora ubwacyo. Ntabwo byari ibintu byo kuvuga ngo kiriya gihugu kiri mu ngorane, reka dushake aho tukiragiza kugira ngo bagifashe kive mu ngorane. Gusa ONU yaragije u Rwanda Ububiligi kubera ko mbese harimo ikintu cyo kugira ngo ubukoloni, abantu bariho barwanya ikintu cy'ubukoloni, uwo mwuka wo kurwanya ubukoloni wari umaze kuzamuka hirya no hino ku isi. Noneho mu muryango mpuzamahanga basanga ijambo ryoroshye ari ryo ngiryo ryo kuvuga ngo igihugu bakiragije ikindi, aribyo bitaga tutere mu Gifaransa, mu by'ukuri bukaba bwari ubukoloni ariko bukaba bwari bufite indi nyito. Ububiligi amakosa bwarayakoze menshi cyane, kuko icya mbere nk'umwami w'Ububiligi Leopold II yavugaga yuko Leopold wa kabiri yavugaga ko igihugu cya Congo ari umutungo we bwite. Mu nyandiko yagiye yandikira abakoloni cyangwa intumwa z'ubukoloni abaje gucengeza ubukoloni muri biriya bihugu by'iwacu, haba ari muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi, nyine yagiye asobanura yuko bagomba kugira ukuntu bafata abaturage bo muri ako karere abo babitaga icyo gihe ba indigene, bati ntibazamenye mbese ntibazagire ku meza yanyu, ntibazamere nk'amwe, muzabaheze bagume kwabo, bityo batazavaho basubiza inyuma ibyo dushaka gukora mu bihugu byabo. Amakosa rero barayakoze.
Ndabyumva amakosa yarakozwe ashobora kuba ari menshi, ntago twabasha kuyasubiramo se ngo tuyarangize, ariko kera kabaye ONU yatanze ubwigenge tariki ya mbere kwezi kwa karindwi 62 ibuha u Rwanda n'u Burundi. Kugeza ubu mu Burundi uyu munsi barawizihiza, mu Rwanda nyuma y'ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda Gregoire, ubutegetsi bwakurikiye bwa Perezida Juvenal Habyarimana n'ubwabukurikiye n'ubu buriho ubu ngubu bwa Perezida Paul Kagame ntibwizihiza uwo munsi nyirizina tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Mubona ibi ari inkurikizi z'uburyo ubwigenge bwatanzwe mu Rwanda cyangwa se ni ikindi kibazo?
Nge mbona atari inkurikizi z'ukuntu ubwigenge bwatanzwe mu Rwanda, ari ikindi kibazo gikomeye cyane, kuko mu Rwanda koko ntabwo ubutegetsi buhari ntabwo bwizihiza umunsi w'ubwigenge. FPR Inkotanyi na Kagame nyine aho bafatiye u Rwanda, aho bafatiye ubutegetsi, uwo munsi bawijije bigitangira ubundi barawureka, kubera ko icyo numvise basobanuye nuko ngo bashakaga kwizihiza cyane umunsi wo gutsinda kwa FPR Inkotanyi, umunsi FPR Inkotanyi yafatiyeho leta, bityo uwo munsi kuri bo ukaba ufite agaciro kurusha umunsi w'ubwigenge. Icyaje kugaragara nuko nyine leta ya FPR Inkotanyi nta gaciro kagaragara yahaye umunsi w'ubwigenge, ku buryo usanga no kuri iyo minsi hari igihe na Perezida wa Repubulika aba yibereye mu mahanga, cyangwa se ari mu tundi turimo tunyuranye hirya no hino, cyangwa se ari no mu gikingike, ugasanga nyine agaciro k'ubwigenge ntagahari.
None se mugasanga mwe nk'umuntu w'umunyamateka kandi unasesengura, musanga kuba abanyarwanda bose batiyumva muri uwo munsi, cyane ko ubwigenge buboneka mu Rwanda 62 hari abanyarwanda bahunze igihugu, musanga se kuba uwo munsi batawiyumvamo bizakomeza kugira ingaruka ku mibanire y'abanyarwanda ndetse no ku buryo bumva bakorera hamwe mu gihugu kigenga?
Bizagira ingaruka zikomeye, kubera ko ubundi leta ifite ya nshingano yuko iminsi nk'iyo ngiyo ifite ikivuga ku gihugu iyiha agaciro, ikanayishishikariza abatuye igihugu kugira ngo iyo minsi koko igaragare nk'ikimenyetso kiri mu mateka y'ibihugu. Iyo rero umunsi w'ubwigenge uhindutse umunsi mbese bamwe bavuga bati uyu munsi ntutureba, abandi uwo munsi ukaba bareba, n'abandi bagashyiraho ibindi uko leta zigenda zishimburana, ni ukuvuga ko iteka ibibi bishobora kuba byarabaye hafi y'icyo gihe ari byo abantu bamwe nibyo babibuka abandi bakibuka ibyiza byabaye icyo gihe, bityo ugasanga hari ikintu gihora gicamo ibice abantu, umunsi ntibabubone kimwe, bityo ikintu cy'ubwigenge ho mu Rwanda muri 62 kuko icyo gihe abanyarwanda bamwe barahunze abandi nyine abandi baguma mu gihugu, ariko guhunga kw'abantu byatanye muri za 59 mu gihe nyine cya revolution muri 59, ku buryo mu byukuri igihe cy'ubwigenge ndahamya ko mu gihe cy'ubwigenge abantu ntabwo bari bagihunga, guhunga gukomeye kwabaye muri 59, 60, 61 kongera muri za 63, 65 kubera ibibazo byari mu mitegekere n'ibibazo by'ibitero by'inyenzi n'ukuntu leta yaririho yagiye ibyitwaramo, ariko mu byukuri ntabwo abantu bahunze ubwigenge. Hanyuma ikindi kibazo cyari gihari nuko abantu bari bamenyera ingoma ya cyami mu bwigenge haje na Repubulika. Noneho hakaba hari abantu bavuga bibonaga mu ngoma ya cyami bakaba batibona muri Repubulika, abo babihunga kubera izo mpamvu. Ariko rero nanone aho FPR Inkotanyi ifatiye ubutegetsi mu Rwanda, nta nubwo yagaruye nibura ingoma ya cyami ngo ivuge iti twebwe yenda ingoma ya cyami niyo twashakaga. Haje ubutegetsi bushya, ubwo butegetsi umunsi w'ubwigenge buhinira mu nsinzi yabwo ku munsi mbese bwafatiyeho leta y'u Rwanda. Bikaba rero ari umunsi wa FPR Inkotanyi, mbese uwo munsi w'insinzi ni wa FPR Inkotanyi, ntabwo ari umunsi umuntu yavuga ko ari abanyarwanda bose.
Mwareba se musesenguye nanone muvuze ko muri 62 Rwanda rubona ubwigenge, bamwe mu banyarwanda bumvaga batibona muri Repubulika 94 hari abataribonye mu butegetsi bwagiyeho bwa FPR Inkotanyi, yewe n'umwami wahunze u Rwanda na ubu aracyari hanze, musanga ubwigenge bwatuma abanyarwanda bagira ubumwe ku buhe buryo?
Ubwigenge kugira ngo bube bwafashe abanyarwanda nuko abanyarwanda mbese habaye ikintu cyo kuvangitiranya ibintu muri 62, nkuko namaze kubisobanura habaye imburirane y'ibintu byinshi cyane. Abanyarwanda bashinze amashyaka ya politiki muri za 50 n'ibindi bashaka kugira uruhare mu mitegekere y'igihugu. Icyo gihe imitegekere ikaba yari ya cyami, ari imitegekere mbese yahererekanywa, ubutegetsi bwagendaga buhererekanywa n'inzu yakomokagamo umwami, byitwaga ko mbese umwami agenda asigira umwana we bigakomeza gutyo ubuziraherezo. Icyo gihe abantu bari bashinze amashyaka ya politiki bagira ngo bagire uruhare mu mitegekere y'igihugu. Noneho amashyaka ya politiki nayo yuka igitutu ubutegetsi bwari buriho, ariko bihurirana n'uko hari na n'uwo muyaga w'ubwigenge birahurirana. Noneho haje ubwigenge bujyana no kuza kwa Repubulika, bamwe ntibabyibonamo kuko bavuga bati turashaka ingoma ya cyami, ariko hari habaye na kamarampaka mbese kugira ngo abanyarwanda bahitemo icyo bashakaga. Icyo gihe yindi kibazo cyabaye nuko n'abari bashyigikiye ubwami bamwe basabye abayoboke babo kutatora mbese kutajya muri ayo matora, kumvaga amatora akozwe hutihuti tuma no mu matora mbese abashakaga ubwami amajwi yabo aba make cyane. Ubwigenge rero ukuntu bwatuma abanyarwanda bongera gusubirana nuko niwo munsi abanyarwanda bahuriraho, atari umunsi witwa ko ari uw'insinzi ya FPR Inkotanyi, atari umunsi wakwitwa ko ari insinzi y'abaparimuhutu cyangwa se bayemerezi cyangwa n'abandi. Ni umunsi mbese igihugu cyasubiye mu ntoki z'abenegihugu. Noneho abazungu bari bafite uruhare mu butegetsi bw'igihugu bigirayo barahava baragenda. Icyo ni ikintu gikomeye cyari gikwiye guhuza Abanyarwanda. Ariko rero nanone kubera ko ubutegetsi kenshi mu bihugu bikennye ari ubutegetsi bugenda buhora butegeye amaboko ibihugu bikize, bituma ubukoloni buhindura isura. Ariko nubwo bwahindura isura ibihugu bigakomeza guhakirizwa mu babiha inkunga n'ibindi, ni hahandi ubwigenge ni ikintu gikomeye cyari gikwiye guhuza Abanyarwanda, aho kugira ngo abantu bahuzwe n'iminsi bamwe bibonamo abandi batayibonamo.
Ndabashimiye cyane Bwana Sixbert Musangamfura, ni impuguke mu by'amateka akaba n'umunyapolitiki, tuvuganye ari mu gihugu cya Finland mu Burayi bw'Amajyaruguru. Murakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.
Namwe kandi nshuti mwatwumvise uyu munsi mwese, nongiye kubifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge ku Banyarwanda n'Abarundi. Ni imyaka 54 ibihugu byombi bimaze byigenga. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanje Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.